singiriye ikamba itangirika, usingiriye ikamba itangirika.
Mugenzi wowe wagezeyo, ubabwire uti natwe turacyarwana, ngo kandi intwaro zacu nituzazirambika hasi tutarambuka rwa ruzi. Ubu wowe wagezeyo, wasingiye ikamba ritangirika. Ubu wowe wagezeyo, wasingiye ikamba ritangirika.
Time.